Jamana tigi Jo Biden y'a jira tarata don ko Amérique jamana ka cɛsiri ka Ukraine dɛmɛ ka Russie jamana ka binkani kunbɛn ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni OTAN ɲɛma n'o ye secrétaire général Jens Stoltenberg ye ka sɔrasi dɛmɛ ni million 325,000 wɛrɛ laseli ka kɔn OTAN tɔndenw ka san o san lajɛba ɲɛ Lituanie jamana faba la juillet kalo la. Biden ye OTAN ka baara tanu nga a y'a ɲini k'a ka tɔnden 31 fana fɛ u ka dɔ fara u ka baaraw kan walasa ka san 2,048 layidu ta k'u ka jamana kɔnɔna sɔrɔko 200,000 ni kɔ musakaw kɛ lafasali la.
An ye OTAN kɔrɔnyanfan jija an y'a ɲini k'an bɛ tan ka dugukolo fɛrɛ kɛnɛ bɛɛ makaran n bɛ segi a kan. Ameriki ka wulikajɔ OTAN ka sariya sɛbɛn 5nan fanfɛla la a kolo ka gɛlɛ. Ni lajɛlɛ in sen fɛ mun bena kɛ Lituani kalo wɛrɛ an bena to an ka wulikajɔ kan ani an terilakaw ka se ka wari caaman di lakana fanfɛla la mun bi ta 200,000 la. Ɲɔgɔn lajɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ mɛ ni laɲiniba ye nin de ye.
Stoltenberg n'o bena bɔ fanga la ɲinan kɔfɛ o y'a jira ko juye kalo lajɛrɛ bena sinsin OTAN be se ka dɔ fara a ka dɛmɛ kan cogo min na Ukraine jamana na n'o sera ka Irisi jamana ka fanga ta fali wa a ye kɛlɛcɛw kɛlɛ kɔsa nin na.
The support that we are providing together to Ukraine is now.
An bɛ kokɔrɔmadonni min kɛ ka ɲɛsin Ukraine ma o de bɛ danfara kɛ kɛlɛ fɛrɛ kɛnɛ kan. Ka da kan Ukraine ka wulikajɔ min bɛ senna nin wagatinin na a bɛ kan ka taga ɲɛ a bena kɛ dalateliya ye n'an kumana sisan. O kosɔn Ukrainekaw u bena se k'u yɛrɛ ka dugukolow makaran yaasa u ka se ka kumada sɔrɔ kuma falenfalen minnu bena kɛ.
Fɛn kelen min b'a fɛ kosɛbɛ Ukraine.
What is very important, our future in EU.
Ne hakili la nafa bɛ mun na kosɛbɛ an ka sini ɲɛsiri o bɛɛ farajɛ jamanaw ka keleya tɔnba kɔnɔ wa Ukraine labɛnnen don ka don OTAN kɔnɔna la.
A ka ca la sɛgɛsɛgɛlikɛlaw y'a fɔ Michael Kimmage ye karamɔgɔ ye katolike sanfɛkalanso la ani a ye baarakɛla kɔrɔ ye min tɛ sigida la Centre for Strategic and International Study la.
Case is closed. There's a lot of enthusiasm.
Yiralen tɛ ko nin ko banna fɔlɔ. An y'a ye k'a fɔ OTAN ale ka wulikajɔ kɔni fanga ka bon ka ɲɛsin Ukraine ma ani lala Ukraine bɛ se ka don OTAN na cogoya min na don n'a nataw la. Nka ko caman bɛ yen minnu kan ka kɛ yaasa nin ko bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye walima ka lawaleya.
Comes a realistic prospect.
Stoltenberg fana make us say okay Washington. Amerika sanfɛ wasabulon sena wasaden fitinu ɲɛma Mitch McConnell y'a jira tarata don ko Stoltenberg y'a fɔ a ye ko ale ye jamana minnu tɛ OTAN ye olu ka lasigidenw wele Japon, Kore worodugu yanfan jamana olu ka na lajɛba nin na Lituani. McConnell fana y'a jira ko Stoltenberg y'a jira ko Suwɛde jamana bena don jɛkulu nin na sogo labɛnna juliyɛ kalo lajɛrɛ nin na. Suwɛde jamana donna kɔfɛ ka sababu kɛ OTAN jamanaden Turki ka sɔsɔli ye n'o ye Stockholm jalaki ko a ma baara kɛ ka ɲɛ walasa u ka politiki tɔn bolofara dɔ kɛlɛ. Ankara b'a ye ko a ye dankarili ye.
Turkey has the chance to hold Sweden to account.
A se bɛ Turki ye bi k'a fɔ Suwɛde ka ɲɛfɔli k'a ɲɛna nga wagati min na Suwɛde fana bɛ fɛ ka don OTAN jɛkulu kɔnɔna la ne kɔni hakili la a ko kelen i b'a fɔ kulonkɛ Turkilakaw bolo u bɛ fɛ dɔ ka bila ka dɔ ta.
OTAN kɔlɔsilikɛlaw ko jɛkulu nin ka kelenya bena bɔ ɲɛmakura dɔ la wa nin barokun nin kan Washington ani Stoltenberg bɛ u makun. Mohamed Ture Anita Paul tɔgɔ la VOA Banbara kibaru ka bɔ Maison Blanche la.
By new commitment,